1.1. Rifuva, leri nakambe ri vuriwaka TB, i vuvabyi lebyi tlulelaka, lebyi vangiwaka hi xitsongwatsongwana lexi vuriwaka Mycobacterium tuberculosis. Switsongwatsongwana swa kona hakanyingi swi khumba mahahu, kambe swi nga tlhela swi khumba ni swirho swin'wana swa miri. 1.2. Switsongwatsongwana swi hangalaka kusuka eka munhu swi ya eka un'wana hi moya. Loko munhu loyi a nga ni TB a khohlola, ivi munhu loyi un'wana a hefemula switsongwatsongwana.